DM Records.
You understand this?
Munich music on the place.
I know you know this.
Act like you know.
Aya. Aya.
Kama kala chako kota ping
Amanin.
Makali ni makali somping
Amanin.
Unafata mambo yako pamjing
Amanin.
Kaa kimya huna pointi
Amanin.
Tukifika kuna fana,
you know we bring the party bana,
you know we.
Tukifika kuna fana,
you know we.
Unique, unique bana,
you know we.
Amanin ni ama, shika baby na ushuke na chimni. Amanin ni ama, foko foko ndo wabari ya mjini. Nimeboeka niko home, shikol 9-1-1-1 shida nini. Kumbepini mekutana na mpini, kumbepini mekutana na mpini.
Ama sose na vyaula kama vile kantin. Zama chini, vitu vya bembea kabiringa nyamtine.
Zama chini, vitu vya bembea kabiringa nyamtine. Ntine.
Ntine.
Staying on the band.